Oh yeah. Hey. Swear. Libre de jumbones again.
What are you doing?
Paso a gozar a moño. Y anima da una fumela.
Chibwezi jimene jijado na mkale mboni. Ine ndiye seta kutindikale wako mkodi. Wako mkodi kujimake kwa jikondi. Pati kukale kukonda na kuwa nanu no chizondi. Izi ndizeni zeni no Hong Kong China. Kagulula zinzako ukungo ene la ushaina. Kapena ufuna kupita kusenchare kuzuzu. Panyake ukumba kupeka barongo siku nzuzu. Chibwezi jimene jiweo kale ndufuru. Kafuna kufina galumba kabonde muzalumi.
Anyway.